Hey you, I just wanted to let you know that I'm done with this relationship. I don't want this relationship anymore. Ish, I'm fed up. So you can move on with your life and I'll also move on with my life. I hope you have a good day. Good luck.
Oops, on the board.
Love at the first sight. Bring love osa data. Ulagwa ini wengu mapepeta. Usana matika pepeta. Bindi kilo the whole day. Tikujeza mudeni. Weni nijuisa kumenya na mugeni. Utani pengeta mutunga tiko keni. Mbuya muna ndipata. Kazi you are man. Malimbi gitana osa foga. Siti maenda nambali ngati njoka. Osa ikana mati ngati ngoka. Ta kubu kila kumweta choka. Dizungulila muzi nje blurufi spiga. Ni player mavieni yago na rumizizi. Zichitiga ugakana alibagundi. Uzi changu zaifayo zilibati. Takumbu gira kumwela joga ife. Ndikana tiwa singa na lola ine. Ya bomandi kandapo wenga na ndimano tizi karabo kubigu panyo na linga tipanado wadizu sisi jazi nalima parabo tumaina doseri jajina bubube unga kalabansi ujikumbuge iwe una upe yetsa ntima wanga siza bwinu zomu iwe unapanga kila kwanu osa zandikanga please osa zelekeza kuzandikana please nanga paka chito kujela kana peace all I want is the love and peace. Nizungulila muzi nje blurufi spika. Ni playa mavieni yago na tumizezi. Zijitiga uga kanali bagundi. Uzi jangu zaifeyo ziribati. Kumbu gira kumwela joga ife. Ndikana tiwa singa na lola ine.
Scoop.com.
Baby, when did I wheel up? 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 Wow, panting no wanga. Wow, panting no wanga. Wow, panting no wanga.
Scoop.com.